DJ Desma 254. Desma 254.
Ni kipu kwa ya utawezana.
Akada moyo kangu mijipu. Akada moyo kangu mijipu.
Hamindo champagne inalenga mbele.
Desma, Desma.
So video my shish. Kiba, kiba. So video my shish. Kiba,
kiba.
Desma, Desma, Desma.
Desma, Desma,
Desma. DJ Desma. 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 0711670804. What up, people? This is your girl, man. And you're tuning on to DJ Desma, baby.
Do, 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 si, do, do.
La, la.
Nimeshinda loto.
La, la.
Kukupata mtoto.
La, la.
Basi wewe wanan. Niambie wanan.
Kwang, kwang.
Wanan. Kama so wangu tu.
Beste yako ni heta. Nona tutaki. Ni mtiaji, itabidi umtiezi. Beste yako, beste yako ni heta.
Nona tutaki.
Beste yako ni heta. Nona tutaki. Ni mtiaji, itabidi umtiezi. Maheta, mwata futa kashi mashindano. Umanzi ni mhandi anaka kuitwa meano. Mchore, mwambia potele. Mwambie na kupenda itabidi azoe. We ni mrembo na kutamani. Usikia wivu lipenda mse wa kitani.
Nobody can never take your place. You know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of latest. Why they try to hate me? Baby, just tell me you got me. And I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu wewe ndo wa wakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue.
Oh,
umeshinda loto. Kunipata toto.
Basi wewe wanan. Niambie wanan. Kama sio wangu tu. Basi wewe wanan. Niambie wanan. Wanan. Kama sio wangu tu.
Choto si choto. Ni rojo rojo. Apple of my eye na kuuma kimangoto. Aliyekuza lazima pia kuwe na uhondo. Ulimi sako wakupati putari na mongo. Mtoto ni mkia na metoka Busia. Kitaka posho mil mwanawe finta kushikia. Ngupelekea murangu koko mwangi wa iria. Tukulizo manyeni na dhufu ya togotia.
Toto mneweza dina kujanga kwa ndoto. Ya taki niende kazi wala taki niende soko. Anaogopa siku moja mintatekwa na mazonko. Kwa koni merilax meta staki nyoko nyoko. Nyoko nyoko za warazi wanoko. Kwanza ibu baby pose ndo tupige photo moto. Kipost pale insta utasema mini poko. Harusi ni ya warastu naifunga kimango.
Yo la famille, yeah. Iyo mwunze sinzu yaza. Baby, you're sweet like a pineapple. Oh, Kali, yeah. I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey? Yeah, yeah. Would you call me baby? Baby, love. Would you kiss me daily? Baby, you're my addiction. I'll be here for a good time. Yeah, a good time. I can stay for a long time. Yeah, yeah, a long time. When you move to the left, I go. To the right, I go. Turn around, baby, let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
DJ,
you
got me
dancing in the rain. And sounds lose on the beat.
Give me love, yeah. Do some more. One time for my baby love, yeah. Do some, yeah, yeah, yeah.
Wakati jasho bado sija mwaga, sija choka, diyo naanza sasa. Utamu mahaba ndo naleta mama.
Ina swali vile vile tenda wili, unaweza kunipenda tuwe wawili, ama nikesi tuka nandi nae ali, basi tufanya vurugu babi.
Usiwe na shaka, kama kungata tangata utosheke. I wanna do you, only you you, hakuna mwingine yata kwa majuju. Pepeta, 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 nga. Pepeta, pepeta, sakata, Nadia.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, 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 wili.
Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune. Kuza sexy paki baby hisi kitamina. Mane home quarantine tupige kamina. Nikine, no kabati fili yo stamina. Stamina.
Acha ni ngate. Utamu kizidi ni pesi gino. Nizidisha mauno ni ikate. Baka kisiki na nyongeze na mikono. Onja na dhea kibara. Kuku kenyeji utapenda. Bara tunajimwaya.
Oh yeah.
Huyu mwenzangu utapenda.
Bara milete. Lakini pole pole nsijakilete. Tabia ya kwangu subdi mama. Kisupageti.
This is DJ Desma 254.
Pepeta, pepeta, sakata, Nadia.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, 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 wili.
Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, kune, 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 kune,
kune, kune, kune, kune.
Okonko pole nimekuja ghafla.
Sijali.
Nivile we ukuwa umenibamba.
Femi wampi ya kongu we ni mso. Kwanza vilo lituosha kwile vasi ya ligiso eh.
Okonko pime kuja gaf. Okonko
DJ
okonko
Desma.
Okonko pole nime pime kuja gaf. Ni vile we ukuwa umenibamba.
Femi wampi ya kongu we ni mso. Kwanza vilo lituosha kwile vasi ya ligiso eh.
Yeah, yo, it's a girl Sheila aka the bad girl. Na nimetulia na DJ Desma 254.
Okonko pole nimekuja ghafla. Ni vile we ukuwa umenibamba.
Femi wampi ya kongu we ni mso. Kwanza vilo lituosha kwile vasi ya ligiso eh.
Na kupenda manze we ukuwa mhumble.
Asanti.
Legend, kwangu we ni icon.
Story za icon, kwanza we kambali. Femi wan, mukwa nimekuja mani
eh. Okonko umeanza kunichocha.
Azi.
Nisho, ni wapi uliniona.
Femi wan, we unibamba. Kwa Instagram nikichekizo mapaja.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wan nikikupata. Nitakupenda kabile napenda tambla.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wan nikikupata. Nitakupenda kabile napenda tambla. Iko, haga yako iko. Naipenda kamke nyumba ni na mwiko.
Meja umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua hey. Minataka kukulamba mbako shindo kupumua
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri.
Wazi.
Gapi namba. Sitambia mtu, sitambia taking kaka.
Haina noma leo
DJ Desma.
Lakini kani ndogo usishinde ukikuja.
You know you gotta, you know you gotta, you kọjọ. Stẹ́ẹ̀lì náà fi gáyà kí ọ̀tọ̀jọ. Dání sọkọjọ. Ìwé kàwó kankan máa kọkọ tọ.
Dèwò yóò ti bọ́ ní ajọ́ bèrè bí. Náà wọn náà kàkí sọ̀ngá online. Labaka mi na wenga pampala. You carry all the things I'm in life. The way you tip on your toe, baby. Now I can get down by all night. Labaka mi na wenga pampala. Pampala. She's so amazing. A coca figure will drive you crazy. She wind her waist. Toto can't be hiding for days. She's so amazing. A coca figure will drive you crazy. She wind her waist. Don't you got behind for this.
You know you gotta. 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 You know you gotta.
Macho, can I eat her? Wachuchu sasita, mama sita. Kana hivi ya mista. Chumepikwa ukaiva. Oh, usi change position. Jabari full of perfection. Tilo la nyonga, you got me wanting. Bend down, bend down, bend down. Pose. Yes, she.
Oi, boy, boy.
Konde boy,
chuku ni sasu mole. Mina ninginia. Komarati ni popowe.
On the beat.
Kiru chungu. Nipete na baba ni uwe. Kiru chungu. Nipete. Kiru chungu. Chungu. Kiru chungu. Nipete na baba ni uwe.
Hey, it's your girl Nandi, aka the African Princess, one and only, representing 255. And you're chilling out with DJ Desmo. Holler!
Konde boy,
chuku chuku ni sasu mole. Mina ninginia, komarati ni popowe.
On the beat.
Kiru chungu, nipete na baba ni uwe. Mina kuzimia, sizinguwe unisumbu wewe. Kitu na boxi usiku nipe shoti ama ishike magoti nileweshe mkomboti. Oh, mimu zako imesha nkolea my baby boy. Oh, ukenda zako minta nyongonyea. Oh, mimu zako imesha nkolea my baby boy. Oh, ukenda zako minta nyongonyea.
You're the only my sweetie, baby. We're picking you na kupenda. You're the only my boo-boo, baby.
Desma,
Desma, Desma, Desma.
DJ Desma.
We never go be apart. Hey, South East. Never go separate. Try. You drive me crazy. I try the million, you beat it first. Yeah, baby.
You're my number one, there is no number two.
Family, I wanna be your only queen. Number
what's up, good people? They call me Swagger the Baddest right now, and I'm chilling out with DJ Desma.
DJ Desma, holler!
Yo, skia, cause I'm tarando, sipote kama loto. Chopa, damn chopa. Halali daro, unajua, yesi joka. Mebeba nyuma kama jwala ya mogoka. Naka kijipa, kanajua, nidachota. Kukumanga, nikomboka, sida choka. Siko handa, sisi riba za machocha. Kameshika, tunachezo mbaka ocha. Chopa, damn chopa. Chopa, damn chopa. Chopa, damn chopa. Chopa. Tumekuja mbogito. Watajua ni kombika ni pongi tuko kombito. Washajua tusongi kani nyongi seti. Kwa kiko kuvuta katu bongi kani. Ngori dunga kondiko ogopa kina njoki. Tunachapa tukiso dizainisha kuwa janta. Ngoko anahaga utadhanie ni kanta. Tuko wakanda kitanda asha kuwa panta. Na chako ya leather misi nduthi asha ni banda. Jeshi ni genge mbogi ya wengi. Msupa kona duri na kangoda ya kitenge. Bile siko chaba kukumanga ndio matembe. Akileta chegi tunanyonya kama tende. Kama amezima tunampiga tumajembe. Iende kame songa watajua ni wagenge. Ni upiga ngoto na sling tu za wembe. Beat me ukill mina waja na malwete. Chopa, damn chopa. Halali daro unajua yesi joka. Mebeba nyuma kama jwala ya mogoka. Nataki chipa kanajua nitachota. Kukumanga nikomboka sitachoka. Siko handa sisi riba za machocha. Kame shika tunachezo mbaka pocha. Chopa, damn chopa. Chopa, mindo mekweza uneza panda juu ya meza.
Yani mame baba ya.
Sinibash, kora licheza na keki. Sinibash, kamorio sayi wikane. Sinibash, nataka watu wati bambe.
DJ Desma.
Bash. Kora licheza na keki.
Yeah,
mama,
Baba,
yeah. The DJ other DJs wanna be. When they grow the f**k up, it's the one and only.
Sinibash, mkoro alicheza na keki. Sinibash, mamorio sayi waitane. Sinibash, nataka watu wajibambe. Sinibash. Sinibash, mkoro alicheza na keki. Sinibash, mamorio sayi waitane. Sinibash, nataka watu wajibambe. Sinibash. Sinibash.
Nikirao na dumisi wanakapi. Kamna uba shere tukisnadi. Na usikose kuchanu wa smadi. Leo lazima tutakuwa inadi. Niko kwata on point ona kafi. Kwa parir vile niko na unasti. Kuterrorize kueka tumjasti. Vitu trundo nafanya kutangaza.
Sinibash, mkoro alicheza na keki. Sinibash.
Hey, nika situ ya kesi ya kiwa like up. Bibia jirani anadai tuwategwe keki. Mama mboga le anadai tu ni mkobe shashti. Neza mkobwa na kateka achote wejegi. Chota neza chota kote maybe. Mindo mame baba yako wache kue kesi. Ngoja wamefika na danu wametushika. Pia zoni kazi nimeshika. Sinibash,
mkoro alicheza na keki.
Let me see you switch it up and just sugar na yo. Sugar na yo girl. Sugar na yo. Yeah, sugar na yo girl. Roll it up my girl. Just panda, soggies, panda. Leggies, panda. Chapish, panda. Rudish, panda. Shukish, panda. Ivish, panda. Malish, panda. Umiza, panda. Teteza, panda. Telesisha, panda. Tetemisha, panda. Fimesisha. Man fi call and shout and ball out fi uno. Kingpin a fly the G5 just fi uno. Man dem a dedica dem wish dem fi on. Like a bad girl in a the place, yeah. Fire.
hot girl in the place, yeah.
001
Anga na yo panda, na yo panda, yeah. Panda na yo girl, panda, yeah. Panda, 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 yeah. Let me see you switch it up and just sugar, sugar, sugar na yo. Sugar, 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 sugar na yo girl. Sugar, sugar, sugar na yo. Sugar, sugar na yo girl, roll it up, baby. Anga na yo panda, na yo panda, yeah. Panda na yo girl, panda, yeah. Panda, 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 yeah. Let me see you switch it up and just sugar, sugar, sugar na yo.
Whoa, whoa, whoa.
Sugar, sugar, sugar na yo girl.
Yeah, yeah.
Sugar, sugar na yo. Whoa, whoa, whoa.
African Princess One and Only representing 255, and you're chilling out with DJ Desma. Holler!
Amekopa pesa fulani, achangishe alisho atoto ajirani. Oh, buda fulani metoka bisfulani, na wori yake ni asibambwe na maaskari. Kuna rasfulani amekamatwa na mume wa fulani. Excuse ya bibi, ni mavijana hawalalangi. Oranda inapigwa safi bro. So what is love? Question mark when it's right there on face. So what is love? Question mark when it's right there on your face. On your face. Oh,
watu wake, aji watu wake. Mungu na watu wake, aji watu wake. Sajana watu wake, aji watu wake. Mungu na watu wake.
Ahamindo champagne inalenga mbele,
mbele, mbele.
Mistari nazo ziko fine, sikelele. Kila time kwa beat niko mbele,
mbele, mbele.
Huko maheta na wana unagere. Ahamindo champagne inalenga mbele,
mbele, mbele.
Mistari nazo ziko fine, sikelele. Kila time kwa beat niko mbele,
mbele, mbele.
Huko maheta na wana unagere.
Iba, chogi doga shishi ya tiri. Iba, chogi doga shishi ya tiri. Iba, chogi doga.
Stagger, dance come out, Melewa. Stagger, dance come out, Melewa. Stagger, dance come out.
nikikupata ni kama nashinda loto. Mzigo umebeba na guza napata joto. Napenda sana when you teach me bad manners. Tunaanza from zero baadaye chuma kwa rasa.
Moja mbele mbele nyuma. Staka. Moja mbele mbele nyuma. Staka. Moja mbele mbele nyuma. Staka. Moja mbele mbele nyuma. Check it.
Nikitoa wote wanazitoka. Kani dance, wote walijaribu kutape. Mino kanjo sasa hakuna tape. DJ Johnson kanita kwenye track. Gaba inadai mini vai mask. Nikae home, sina ataka pesa kagasi. Nikonja na siwezi mandavasi. Sasa upaka nikonja. Koma ikibamba mina katika.
Dance kibamba.
Watu wote zimeshika. Wana kunja kiunu wakipiga gita.
Dance kibamba. Dance kibamba.
Nikiwa pika narativa wanafurika kama mikupa. Unaingishwa tukitapika. Unashificha tukilipuka. Moja, moja, mbili, tatu.
Dansi na jeswa na watu.
A few.
Kapida sa moja.
A few.
Hakuna kupika chafya.
A few.
Ambulance.
We, we, we.
Dansi kibamba.
Sasa upaka nikonja. Wena ikibamba mina katika.
Dansi kibamba.
Watu wote zimeshiwa. Wana kunja kiunu watu kipagi.
Dansi kibamba.
Chibobo wangu, mhodari wangu. Chibobo wangu, mhodari wangu. Siwezi kukatana kupenda na bado na amini. Siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza. Umevitro yangu bado inakuwaza. Kukutex banda ndolekua ni mablanda. Kuchapa wera deli kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi ata kulika jana. Ata ulize mi siwezi kukukana. Ulinipenda vile tuki manga chapo dondo. Wakati sinado nikibishana na kamongo. Toni ukipita na maboy wana dance. Nazidi kuwa lenga ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tuka begani. Siwezi kukupima we siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tuka begani.
Kuru kushukara hasha kuru kukungu. Bendi lako limeniko mika kudu. Limenishika nina sema tumasudu. Karibi ya chapdo na nipige mamonji. Zungushie wando, zungushie wa. Zungushie wando, zungushie wa. Zungushie wando, zungushie wa. Zungushie wando, zungushie wa. Takanya na wando, takanya raka. Takanya na wando, takanya raka. Takanya na wando, takanya raka. Takanya na wando, takanya raka.
I want you boy, with the ghetto loving. It's my dear that you say you be wanting. Nita Kenya, nita Kenya. Oh no, I don't need a check. You say that you wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body. Squeezing my body, calling me honey. You say that you wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey.
It's your girl Sheila aka the bad girl. Na nimetulia na DJ Desmart 254.
What's that? Critical, baby stay at home. Critical, coronavirus. Critical, this situation. Critical, it's a mega kung fu.
You can stay at home, play TikTok with your baby boo. Naskanda mashore wana sumua. They wanna taka kusukua. They wanna speed like a Lambo. Wine and wine like Rambo Karambo. Hata nikiwa na kitabu ndezani. Bora tutu zetoke nyumbani. Take it down like a piccolo. Bring it up like a tokolo.
Move to the left, move to the right. Take it, move to the front, move to the back. Okay.
Critical, baby stay at home. Critical, coronavirus. Critical, this situation.
Foundation. Critical, it's a go big up on food.
Break off your back, make we tick tock. Take out your phone, make we chit chat.
Tiki tiki talk, 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 tick tick.
While I need a king pose, baba loud.
Tiki toa, man, a toa, baba loud.
Kana kuna fanyo nani bamba, unanipa chance ama nende na kauda.
Take it down like a tikolo, bring it up like a tokolo.
Move to the left, move to the right, take it. Move to the front, move to the back,
talk. Critical, baby, stay
calm.
Critical, coronavirus.
Oh yeah, it's important to think it real.
Mresh amekam akosafi likunyo supi ya mende. Napenda sana mafa. Na suwezi kula vako momo. Bata uhondo nikauna kula chapo ndondo. Maboko me wamlambuzi. Washara na dogi andanduza. Kuchichishe kichwa ikishikinari. Machozi menyanya ka ikusi ya kambare. Kishada ni kishada kinacheda. Kikipanda kwa brain sichongi sana genga. Mevenya wa mashua na nipenda. Na waseti kishada kikoro kipienga.
Tuna kivuda kikiza mapo kichwa tunawehuka. Atuna kivuda akidunda kwa tau tunakunguta. Atuna kivuda kikiza mapo kichwa tunawehuka. Atuna kivuda akidunda kwa tau tunakunguta.
Smoking zone lola zima tunguse. Moshi home na maniba wainuse. Kina shiro wako sold unakula buse. Kutu my feelings mini punguse. Nubi ukinishika na pando na nyegege. Alafu kirombosa kwenye kitengenge. Kama pando na kupana utasengenge. After umudu madawa matete me.
Tuna kivuta kikisa mapo kichwa tunawehuka. Tuna kivuta akidunda kwa tau tunakunguta.
Kamoyo kabuka choyo. Kila kwako nimetulia. Nairobi mpaka Bagamoyo. Anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa. Tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha. Picha kule kule atapata tabu sana. Macho mbele mbele ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu. Hakuna marama kukwetu. Hatuna maneno kukwetu. Tunapendana kikwetu. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Oh na na na.
Nijipe.
Penda sikatai kwei don't shazama usinipige kipapai mia pokuwa kwa shabwaga moya usiurahai kwei don't shakwama unachotaka sikatai najua bado amini hayo yamekuwa hajasiamini si hakuna pingamizi kwetu hakuna madrama uku kwetu. Tuna maneno kukwetu. Tunapendana kivyetu.
Akata moyo kangu nijipe.
Na na na.
Nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Yo, what's up Africa, what's up fam, it is your homeboy City Boy aka Bowser Baby and you are listening to DJ Desma. She's one of the baddest, best DJ around this town. You gotta keep it locked in here. Huzzah. City Boy.
Apa mungu kaumba, wallahi nimejishindia mchumba. Apa mungu kaumba, wallahi nimejishindia mchumba. Chumba, toto sexy na zindizisha unga. Ameni kamata muhuni nimesha yumba. Aniganda mifupa nisiaibu. Wanga walisha thamani kuharibu. Kikaroka na dunda. Ijapo siku na chukuliwa mchumba. Isiwe riski aki mwota ni yuma. Mana mwime pensi sijajaliwa wachuma. Yani nie tuyafanye gizani. Milo mie niachie nije. jamani.
What's up, good people? They call me Swagger the Baddest right now. I'm chilling out with DJ Desma.
non-stop.
DJ play my song.
Leo niko single, ready to mingle. Leo mi commando, ready for war. Things kibabu na bado niko sober. Unakunywa nini, anything order. Na waiter tumwite, my drinks to shike. Ka Uber to eat it, nyumbani tufike.
Sean K, don't you know what time it is? It's your boy K,
Icon Balulu. So wanna do it?
Same old fuck with this.
No sleep chain. I'm not in the game, no sleep pain. Check up and I walk on the no sleep pain. When it all can and you're Illuminati. Post post. Tell the truth, tell the yolo me. Post post. Post post. Tell the truth, tell the yolo me. Post post.
E di lara kelga kwe teka teka cham chwe kuda cham chwe chuko chuk chuja chulga te yin chura liak mati ka dor kuda kur kuda muj chuling roi ni ken kanji pengen tenga kur delu band me teka boy kan ngati ni moves blazing blazing you can never overrule me jini ka jeje STP yen ni bia nyoga come and talk music she let the band thin temse nyuri bor walo doko bier ulo idun talk bia ngu gwar K.O. jeno gwar STP music took over the world man I feel so blessed I break different I make different and we never be the same, yo. This for the God, for the Jesus, for the homies.
DJ,
and the people who say we never made it. No, 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 Illuminati.
No sleeping, I'm not in the game, no sleeping. Shut up in a walk and yell, no sleeping. When you don't get a little Illuminati, I'm post post. Tell you good, tell you on me, post post. Post post, tell you good, tell you on me, post post. Post post.
Ni birthday, ni party, ni yaku. Na maji tunakata juu yako makuki na makeki ni zako weka mtu na karo pitanga ukikata kata kata kere tu kata kata usiogopi leo tunapate watu wokote kata 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 kere tu kata kata usiogopi leo tunapate watu wokote
leo 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 ni leo leo ile siku dudu geuka kipepeo ile siku pako swing na kibembeo ile siku hadi dogezi uweka meow meow nina doza kutrow from ni how how Mr. Nuku Nuku swagi kibao wow sio masone mangira matao tao if you bash make a wish blow your candle nimekam na zawadi kila aina makolon na makladi za designer kabla tuende bash kwanza tuende dine machapo machipo na teka za kichina alafu leo dunga zile zinabana zenye mafisi wakiona yes bana alafu tiktok kidogo siyo sana mwambia lia kuzatu mesema sanzana
this ni birthday, is ni party, DJ yako.
Na maji tunakata juu yako makuki na makeki ni zako weka mtu na karo pitanga ukikata kata kata kere tu kata kata usiogopi leo tunapate watu ukote kata 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 kere tu kata kata usiogopi leo tunapate
watu ukote
nizo mandomna domna domna zimeshika ni kama domna 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 zimelipuka ni kama domna domna dom nimeteka jura ni kama domna 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 na naruka ni kama domna
sikuje mos mos tunatagua na leo siko mob tunachafua na zile shamba konde tunapanua mzinga kwa jaba ukicheza ka wewe kai fafa hakuna chanjeve kai babes ulisema uko single tena leo umekuja na mudi si unajua hakuna basinga hakuna fadhila
ai how what are you tambui promosa dondosha zunguka mzinga kameshika
kama domna 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 zimeshika ni kama domna 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 zimelipuka ni kama domna domna dom nimeteka jura ni kama domna 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 na naruka ni kama domna
vuta ndire tu sinoba nadeku wakatu sinoba nadeku iva tu sinoba kani chen yende chen penga tam kama la nasikia nina pusi juu ya kule kusana hatu nyamaze nuni utabonga tukibatana na sisi tema tagzin juu na bonga chiamu gode cha profina sana mtu ya usana demiako nilipe x-ray juu ataniua kengine nitandele but sijajua tangu nipulize methene
si mafuwa miuku leku
sana na sijai pata
mafuwa ilo madonna donna donna zimeshika ni kama donna 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 zimelipuka ni kama donna donna nimeteka juu ni kama donna
show me your panty. Hey, hey, hey. Why don't you come over tonight? Hey, hey, hey. Watch your lale kwa maji. Biki jini mekula miss your doggy. Ajwe na ichapa tonight. Hey, hey, hey. Ipe benda wa si kusema. Yale ya jano ni pretenda. You know me want it. You know me love it every day and night again. I'm here, hey, hey. I'm here, give me something. I'm here, hey, hey, hey. I'm here, give me something.
I'm jiggy, jiggy, jiggy,
one more time.
You know the fanya last time.
One more time.
Oh, baby, fanya take.
One more time.
Oh, yeah, yeah.
One more time.
I'm jiggy, 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 jiggy.
Kereketa, tunavyopendana nawe. Wanasubiri pendo kuvunjika, watasubiri sana we. Kitambo mizizi nimesha kita, nimeridhika nawe. Usijali wakikuita kimada,
mama we wapoteze.
Bezi la kori sasi umenimada,
kisha kufa kwa kowe.
Inauma uma,
uma.
Inawa uma uma,
uma.
Inawa uma uma. Tunavyopendana mimi na wewe inawauma uma
uma
inawauma uma
uma
inawauma uma
uma
acha roho zao ziwaume
inawauma
penzi letu la kibabi wivu wanatuonea
inawauma
wanalewa makonyagi si tunapiga belea
inawauma
chuma changu cha doshi vyao vikaragosi
inawauma
your girl Nandi, aka the African Princess, one and only, representing 255, and you're chilling out with DJ Desma.
Utadhani mini rangi, ashantoboa. Utadhani mini tangi, bile na mzoro. Utadhani niko pangi, kama ni mangoko. Kuna wale sipendangi, sianda mabera. Yako ni mabera, anadai rungu. Unadhani ni mazai, buda vurugu. Sunajua kasuku, nipeza nugu. Nikupige marungu.
Sikatae hani,
ufumbararu.
Nishateka zani,
ufumbararu.
Niko dhani yani,
ufumbararu.
Nikazama hani,
ufumbararu.
Sikatae hani,
ufumbararu.
Nishateka zani,
Kondani
yani
ufumbara.
Nika zama hadi
ufumbara.
Story mob mina de kukupenda. Niko madawa.
Niko addicted nguwai na kahawa Badeo utanipanda dadake Holanda Ey, washani vuruga Kidei kunisuka ujui kalinuka We bado naniruka Badeo utaninyuta wadhani ni mafuta Lakuta nipuka Ey,
sikatae hani
Nafika okto buda kwa ni nomani Ama soti soul venye nina melani Too much sauce sirudi kama elani hold on adi siku nita eat Siwezi shine mbaka refugee apate dish No role model mbaka jagwa akue rais Rais hivo tundo veje mina is I know you have a dream nume kosa pa kuish Usijali trust in him and do your ish Ish wana wanda David ananga Sikuwa baati weka tubidi Utavimba da vimba da kama jabidi
Chembese sambasie Chesa muziki wa 254 Muziki ulio kwenda shule Tembeze 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 Tembeze
I wanna ride with wanjiri wenda kinyi Kaposogo winyo nyaka chio kinyi Naziduliza mungu nitatoka lini Wasini danganye wadi mungu na majini Keep up the dream like Martin Luther King Cause one day I'ma make a man I'm from street na siyo nagi defeat Cause I know you have to make it Ni mungu peke ona tu nyashinski Rumbo kama jiwe mbaka city shiki Na dai shika mani ndo sitaki kiki Giki niko focus na siya miliki
Shemeze sambazi
On the river, on the bank You better kill it and show us the stunt On the river, on the bank You better kill it and show us the stunt
Let's go in it Tena la tena Nikishika sana unazema win it
Tekini keki anafanya gana sikia vifane Tekini pongi nataka watoto wa nane Nane mkuze wa nane Nane mkuze wa nane 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 mkuze wa nane Nane mkuze wa nane Tekini geusa mechora namba nane Geusa mechora namba nane 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 Ngeusa mechora namba nane
Miniko inadi na mapoko kawa sita Sijui ni chapeturi hadi wiki Merry Christmas Na tunge pota bleki ni kumangi yiyo sister Nivalishe mangoto no yomto itwite mister Jumini kula kula rungu yangu Johnny Moto Na bado systematically napenda vidosho Na jana uli nishoti uko na bashi ya mapoko Mangeusa wamebundi hapo nyuma mtungi Lakini sura mbaya kushinda mama wa soko
Nimeka mnago shodo kawa nane. Ikuti meni panda lao lazima tuchapane. Na tu vixen tumebeba waitane. Jutume kuja tena machizi na iyo nane. Nane ni nane ni na. Nane ni nane ni na. Nane ni nane ni na.
Nane nane.
Nane ni nane ni na. Nane ni nane ni na. Nane ni nane ni na. Tiki ni riste metosha gami nizi gambe. Tiki ni keki anafanya gana skevi fane. Tiki ni pungi nataka watu tuwa nane. Nane mpute wa nane.
Nane.
Nane mpute wa nane.
Nane.
Nane nane nane.
Nane.
Nane mpute wa nane.
Nane.
Nane mpute wa nane.
Nane.
Tiki ngeuza mechora number nane. Ngeuza mechora number nane. 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 Ngeuza mechora number nane.
Baby. Hey. DJ Desma.
Sanya mandingo do. Nijisiki. Kuna niko. Kosha baba. Oh baby yeah. Kezi nyota tusafiri. Unanitosha. Unanitosha tosha.
Kila chumba changu kwenye moyo wangu shapanga we.
Kama nikikosa. Nikikosa sare.
Hata nuru yangu na nyota yangu sare na we.
Usije kanitosa. Ukanitosa nife.
Umeniponya maumivu. Nilotoka na we. Para una
vida
umeniponya maumivu nilotoka na nyuma usije ukaruka ukasepa na umana
unanipara 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 unanipara
babena oh umenipadawa ya sumu ya mapenzi. Nimepagawa na timu yako nipe jezi. Nilinde nyumba yako wasifike wezi. Tule baraka za wazazi wako na mwenyezi. Mili wote mali yako chezea. Ninginia kwenye bomba lako bembea. Napenda kuona miguu yako vile ukitembea. Napenda ukiongea macho yamelegea. Lazima nitasogea unajua nimekolea. Unachanganya na michezo ya kitango. Nyumba ulivyojaza ndani moja kanga. Na kukataza mama usende kwa waganga. Penzi linacharaza na haujashika panga. Mekalisha wanga haujui kudanga. Menipiga loki kitoka kimungu mungu round. Nazonipa mpaka na hisi kizungu zungu.
Umeniponya maumivu nilotoka na wezo.
Mbaba
usije ukaruka ukasepa na umani.
Umeniponya maumivu nilotoka na wezo. Usije ukaruka ukasepa na umani.
On Instagram, follow at DJ Desma 254. Facebook, follow at DJ Desma. Twitter, follow at DJ_Desma. I am DJ Desma.